Yeah. Melanguwe sen sen. Gijimise imali ma. Ngizofika la ngiyakhona. Todinga nje isikhathi isikhathi. Noma kumnyama umdala uzoba isibani isibani. Amalanga awafani. Namakhaya walingani.
Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Noma lendele nameva. Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Noma lendele nameva. Angisoze ngalahla the temper. Ngicula ngengwazi ukuyeka. I'm a pretty short on a cheddar. One day is a pelela. But you're a bulali temper. You tell her now, sis, go pella. Oh, she's a pretty strong cheddar. One day was on my mela. Fuma sozilla. Fully telaza. Carazis is a salam. Figuele tenisa.
Gijimise imali ma. Ngizofika la ngiyakhona. Todinga nje isikhathi isikhathi. Noma kumnyama umdala uzoba isibani isibani. Amalanga awafani. Namakhaya walingani.
Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Noma lendele nameva. Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Noma lendele nameva.
Ekuningi eningiwa. Ngaphitha evisanda kubamba 31. Siphefoma mahala abasibhadali. Sula lezo nyembezi uzungakhali.
Ngelinye ilanga bengise Blue Valley. Kale Blue Valley uzodinga ama blue faces.
Uzodinga ama blue.
Heba fethu ningangishiyi ngifasa ama shoelaces.
Bengise fasa ama shoelaces.
Imali phathwa mlungu kuphela guess nay racist.
Gijimise imali ma. Ngizofika la ngiyakhona. Todinga nje isikhathi isikhathi. Noma kumnyama umdala uzoba isibani isibani. Amalanga awafani. Namakhaya walingani.
Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Noma lendele nameva. Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper. Noma lendele nameva.